Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Salim jorato ɓoggi jande ga fandu halla Mamadou Sama Sego jom ñal sakiraɓe heeɗiɓe. Haalaji na heddi hewde mbiyat dow kabaru tongande ministrement dow Mourra Pelle kamnaɗi hakkeji to monte en na jelli mbiyatn guɓɓal hertangal halfine e laɓɓingol kabaru muɗum. Sappo e joyi mai 2023 hannde yo mbiyen yittimaruri jettoɓɓo mbiyatn signingol talkuru jaam e dewral holtama wiide tellaji tawde fof wonko yar yesso. Banggal haɓo raf heɓgol golle li mali fedde patrona e gollirde kumaniɗe golle puɗɗi totodira hakkillaji beeta ko yalla dawrude ka ɗo tiɗalla ɗi goni sembe kabaru jaam en hannde kikiɗe attine sappo e joyi mai 2023. Bisimilla sakiraɓe. Gila ko nde humpita cakkita e yontere nde min tongane ministrement dow Mourra na heddi hebbinde haala leydi ndi pelle haala nan en malli goytike mbiyen ɗo talkur e o wattu goto o CNDH wi yo fedde hertaga mbiyen hertande halfine kabaru laɓal mbiyen o nduɗo talkur kalfa goyta wonk heɓen keɗa fayitago Ousmane Niall Bouly e Sita Sidibe.
Sekna Nyanga woni secrétaire général dental baale société civile motti e wi makko nde to gande ilande fuɗata mo inede nden laɓal waɗa dow muɗum
avec le consultant
guiddi le talkuru maɓɓe arandre hollitan to consultant Aliou Tine ɓe haali kabaruji fa heewi saɓe holliti wittorraji adama feyta e rewɓe guendirfi e dam muɗum ngam min so lamdami an wala gonga ɓeɗe wawi haalde noon wi rewɓe yogaɓe li guendini torraji hewɗi en guiddi le talkuru arandreru ɗi haalaji onko ɓe holliti
hoɗoji commission kumneɗo hakkeji ɓiɓɓe adama en ɗoni CNDH e hakkillo muɗum ko fawi dow kabaru hakkeji ɓiɓɓe adama en ana hani golle muɗum waɗire no hakkiniri ɗum waɗan fa kanankoɓe e jamare nde jalta dow boofal Hagui Boire ana darta fedde nde wala e yufay goto jo ine fa darano laɓinde ɗi bonandaji gaɗaɗe ley o nokku
fa hannen kabaruji goti ɗimi holliti le bonala waɗaɗo bonti on ɗi kabaruji goti mi holliti ko hani waɗelede ɗi lugangoji Mourra ɓe fiya dabiri laamu fiya dabiri kewta yimɓe waɗoɓe lugangoji hono torraji hewɗi jamare Mourra le talkuru hollitano haqqilleji mabɓe tottodiri hunde fof ko wawi timmude ɗum ɓe ittal nelaɓe mabɓe kañ en pewaɗa lugangoji
micindinde wiide tongande bureau communiɗo hakkeji ɓiɓɓe adama e le ministrement holliti wiide ko ɓuuri himɓe temere joyo woni mbaraɓe ko yata rewɓe capanɗe joyo jana hay fongoji ɗe gofarnema mali o yeddi
sacramento to hakkillaji mi dukkabaro mi bagga bem ame facebook eɗo twitter sappo joyi mai 2015 sappo joyi mai 2023 mbiyen duuɓi jetti hannde ko talkuru ndu signina bamako ɗo wonande guuɓe keftoje mbiyen leydi ndi ndenno go ndeɗo yittima wuri jettoɓo waɗi li alahaaliti allaji hakkunde men kammi cinniɓe ɗum ɗo ɗum fuf tawede wonko yaari yesso fadde ɗiɗo telaji ɗi en tela agbilla ɗum ko heɓene keɗa fay sangol sise
naɓude yesso golleji pawiɗe politique ndenago yirwere sarugol fa yetto hontodirde malinkoɓe yo yoga e golleji keɓuɗi lawol le kaldal kawral ciinagal le leydi amen ndi nom holitiri wiide hooreji gouvernement oɗon kanko sogal kokala mayga ana heɓa lebbi seeɗa joom so min jaari yesso le immadaraji keɓuɗi lawol le kaldal kawral ciinagal ngal ndu min kalam haala wattugol yimɓele ujunaji noga e jeegoyom iwɓe le gueɗe cinɓe kaldal kawral ngal le armi leydi amen ndi fa yetto le gollirɗi laamu leydi ndi soccinde kawrte CSA ɗoni comité de suivi de l'accord kañ wattude rewɓe le golle oɗum yo yoga e toɓɓe le kaldal kawral ciinagal le leydi amen ndi numgol yoga e hooreɓe guuɓe joguiɓe kaɓorɗe le gouvernement o kañ wattudeɓe le fedde neɓe noddirta conseil national de transition ndu yo toɓɓe mawɗe keɓuɗe lawol teddinde carotoɓe fa yetto ñiɓugol sénat ɗum wonto yimɓeɓe wawi hawrtude fa haala ko wodani leydi ko ɗum yo yoga e toɓɓe kuncanaji hoore le projet nuigel séria herde leydi amen ndi warta fa jo ɗoɗo muɗum o tawede ɗiɗo immadaraji fo rafi hoolagol mawɗo ana wondi matede hakkunde guuɓe ciñiɓe ndeɗo dewtere won toɓɓe ɗeɓe donki rewrude ɗo muɗum ɗum jaati laati sababu darde golle majjum le hakkunde majji ana immadaraji fawiɗe DDR o ɗum woni désarmement démobilisation kan e réinsertion
mbiyen référendum ñande jetti sappo jetti juin ndu mbiyen woɗɗa ka noon hawr wonno jaɓanayi kabaru muɗum ndenno lettre mu nelldi kanko hoorejo union africaine fedde appel 20 février holti mbiyen wonda ka fewi kabaru muɗum wattu goto ɗum LDC ɗum woni ligue démocratique changement ɓeɗade men cas d'échange ɓeɗo fof holti wiide wonda ka e kabaru muɗum mbiɗon keɗɗanna fayi sago arsise
fedene be nodirta appel du 20 février ka holiti wiide wuteji landina di fa holita wiide so jabani na do jabana nugal seria hern lead amen de warta fa jodo do mudum o kayo fijo tan le lettre mako goto de do fedde holiti wiide lamu hakkundejo o wawa fi waiti de nugal seria mo lead amen de jodi do mudum ilal hitan 1992 sakudo o waji bina dum malinkobe fedene jokkintine hala wiide so wana president chubado kan e député m fay goto wawa yewtare nugal seria mo lead amen de jodi do mudum sakudo indi todum su kambe be yiwito fedde wonde ne be noddirta Ligue Démocratique pour le Changement kanyudo holiti wida wonda e kanan ko be laamu ole ido imadaraji de communiquer mabbe goto himbe ngombe parti o ka holiti wida kanan ko be laamu hakkundejo o wonko hinno goddum ko wana dum fedde wonde ne be noddirta cadre d'échange de parti politique pour une transition réussie beeda de parti be noddirta Senas Faso Here kanyu en dudom tawa be holiti wida be gonda e laamu hakkundejo o imadaraji de wondi fa yawto nugal seria herne lede amende jodi do mudum o
ebi bank modjal lamber ko warta unyaaji teme tato himbele mun tato tawtobe ben golle hitande fuf ka non unyaaji sappon tan woni bametebe e golle den li kabar mudun ko golle men gollire patrona ben kanye himbele hobe beta ko fuddi ben tutundural haklaji yalla ben hebde ka ben dabar ka do titalali mali Moussa Dick Bali hon horajo patrona won ko hanni lali tangrake dana fo sangal sisi
sey de trouver des stratégies
fana mudun woni tewtude dati himi mbawi hawrintinde jawdi ngaro hunchande hore jande fayo to dutugol sukabe jangobe yarde bangal golle sabile nyaloma hande o dun ko sukabe jokolbe be hasindini mudum sukabe jokolbe ana hasindini e jande e be kasindini golle dum be fu be bawa neldere le cuude jangirde do dore le leede amendi fa be jangaya be anda do hono golle hebirte so be tilike nafa fu wala hin hande tidalla arande le leede amendi yo rafi hebugol golle sukabe jokolbe dun jaati sabi su ko hewe ma e fu ana tawta gube jogi be kaborde mina golleji di min gondi wadde di fana mudu woni itture dati no yawiri na duno boyroita fewde beedo sukab jokolbe yella be keba ko be kin
a court moyen long terme
nata do reso so ngay di holti wiide kanko promiscu shogal ko kala maygana wondi e dawol to kodi watu wakar jono kanko fatmata ko johodi imadara jalan beedo famu kedana ko hemani dufo stango sita sidibe
o kabar ko holitaade bem ande wi ama wi premier chokal ko kala mayga yehi kodwar tewtede kalsi nalde wotengaaji hande wade leedi maldi nyalaade warande tagal mudun o jandide horeje leedi kodwar do alassane watara ko naari bangal kabar kurangaaji leedi mendi kabar goto holliti fa handan kanko chokal ko kala mayga yehi leedi france du tewtede kalsi le o kabar holitaade bem ande a yahen foto premier minister chokal ko kala mayga kan e premier ministre leedi kodwar patrick achi gawade hakile hen o kabar holitaado wana gonga lewi heetno hala kanko premier ministre chokal ko kala mayga ciagal lugan goji wada holitama widi fotoji pamade ko boyi giddile batto noddirtedo somme de l'union postale universitaire fa handen yewtuno hala kango premier chokal kokal may kon holliti wi watti mo chokal kokal mayga yalti leedi mali yoyo joinugon president leedi brésil lula da silva le lewru janvier jabbinunu ciagal mudun o yehi leedi qatar nokku noddirtedo doha le lewru mars jabbinunu
yoto meden zoom sir hande meman kabaru mayiti ben talkay kanyo jon jawdi mayiti mudun walda bangal jama jetede e nukuji di hasto jara wonko hebande kada fo san wosita sirbe
son ari fayi dabirji fiyan tan a antan wi o neddo maydo yu jun hune sabi so arfa sura gam ko halama tan ayi an sur bab makko gidrabe makko andrabe makko fu yotto tan galle fu waran korta e sakkune makko le galle laabi mobdi kay boldin fu hewan tep jama li on watti goto ayi an almame ana lamdundura homa han wadde du'a o homa han julle o meedo e jande qur'an ga ciagal mudun a tamaso talka mayi fe yimbe ko heewi forata weego makko yogabe jaati a tam fe yata sakkune makko be noddiran telephone tan be wada du'a o mebbe fe goto heppata e surgon talka ciagal du a tam fe yogabe ana yakkita nyamdu ko defete le ne sakkune neddo wala bawde ga famon widon tawma jom bawde ma talka neddo so alfa may tan sertede mudun ana nay fa wala sedan do sabi so ana tewtir homo fu tinno wonana tedir fu forra e sakkune gidrabe mudum feso ta jomu talaka sabi bani adam ana teddi sanne
sakrabe mjen miton tan do timita kabar miton tan ba sarfum ta do be mar 3 37 320 madun njehen do play store mbiruni ben ande kesse ben londilde play store do inde mun studio tamani woni den so mi dun tan on natan e kabaruji studio tamani
wote referendum hitande ujunaji didi e nogay e tati alam sappo e jetti lewru juin bibbe mali fu ana nodda ndokko ya hayilleji mudum ngal do nuugal sariya kessal
o wote referendum bibbe mali chuboto hakune kartal danewal kanyu e kartal bodewal
chubido kartal danewal fu holli kanyu ka jabi chubido kartal bodewal holli jabali
bibbe mali fu be inde mudum bindi e talki wote ana daara yalta wadde o wote teddudo e mali
sijo tamani e gollidibe mudum
ana do ta wote referendum ko watta sappo e jetti juin
sigar mbien bangal magazine am hande malikura meman hala golleji batu mudi mbien batu modo ngada do ko badi noga dille temre ngudi golladi le yilaji temre joy e sappo e jeddi ndeno yalen bedro famdu ko mudu intal ak bilal wonk be neke da fetan mi incitati yo en kilo jam ele tongare mo tutta kana kelidi ni hultama wide do chapana joy e joy golleji hertadi sappo idi kebe gollede yo alhali noge go ko fawi le temdere yubino golleji le fede humanide haybugol golleji botu mawdo o amadou ciowlin jara memi hala yelaji golladi di
e golleji ananari bangal jobinde fede ko noddirte conseil national de transition witugon charte wotngaaji warata wadani e tewde honen wotngaaji wadirte les raisons les cercnaaji fal commune ngaaji nanal mudum sa yebi ci golleji fu yaata tagal itko musa kaaji heewdi tagal mudum jamaara ndu fu an han heewde kartal ko noddirta biometrique golleji mudum wonde wadede mangal fa leddi ndu an han jonne nuko jogaaji kassim
obligatoire
golleji chapantate innay gondi tinere hore wakat juno e wi no golleji de do fedde haybugul yodun kabaru politikaku e mangal pade en
il s'agit
ko tawtele mudum yo wiiti gon charte parti politique e nanana mudum jonne gon fedde ko noddirta sena yalla kabaru politikaku leddi ana hunjina hore tewde fa handen bibe lewni fu kawrita e dane wotere honana sariyaaji demokrasi kolitrino
e social
e fedde karsok dental halnare en ko heba ko yo wili yonki horjo ndo fedde ne docteur Adama Traoré yitti sanne ko transition o hebi gollude dum fuf e le hitande
je dirais que c'est
gollede lam hakkondere wadi on minke mi weltike modon sanne ga sa yewi bani adam abada hibbe pe wadi le hitane wotere pe wadi ko lam ko yogabe hebe wadde le dubi sappo fatade dubi nogay le lamu en minke mi de tejji tatudi jokkiden yottati lobbino
bravo au gouvernement de la transition
nono ko nondum bangal walde adpm ndedo fedde jingino transition hultivide golije hakika mun kuncina du hore kadana docteur Abubakar Sidiki Fomba neddo CNT horejo ADPM
je dirais que c'est
mingami wa halle golije dolam hakkondra ana wodi sanna sabi be wabe juddini prison ngaji kesi cercle ngaji kesi nanan mudum tagal mudum be mudintini societe ko noddirte perium faatare kasin mudintu izin yattila nyolman hande be wonde mudinde doctoror kasere e inden mangal pade leednin di fu e misaliji ko neddo wa holide lam ko lam hakkondra no wadi mingami wa halle hannen ko lam golijaati
bravo au gouvernement la transition
canon dental bali politinko be retour ordre constitutionnel wondaka e go hakilo ngal holtiwide wala fofu golla botmo do o e hakilo mabbe latiki sababu ton jurnude wattu transition o kedana alasan abba ngondo e fedde ko dem
wallam hakkondere wadde fe hune nuko je hewdi fa handen lafi dejer antone fedde ejine daroga mudu fu wala e wadde dejer leedi malni li batu ANR on jama ko hewi tewti yalla wallam hakkondere jo ana jutne yalla be hebe nyamere kalsi no wodiri tan fa ne ben jokkini ben nyama kalsi tan
tawene ele keddeli dindi ngotonaabe ngitti sanne dido golleji gouvernement o bangal kunjangul hore yilaji botumawdo ono kanko Zakari Banu jokko arande jom maire duru le cercle banyangara do gote ardibe fedde APM Maliko jabani jati ko gollako
mingen so lamdama mi wi an handen mangal pat hebi semme do yimbe bombe be handen o lam hakkunira an wonde wadde golleji fa handen nanga dakila jamaare
mbisne wiide jodo halaji botmodo o ngadama le kumningaji temede jeddi e noga e joy do temede jeddi e chapande joy e jana le selkungaji chapande jegom gududi jodo halaji di kebama wadede le chapande joy e go selkungaji jenay rezongaji minaka e kidal ngalay o jate o